ewi heƴaɓe balɗe politikuji kewɗi ɗiɗo joɗa haalaji ɗi ne hani hawrintinde ɓiɓɓe leydi Mali fof. Yalla dabareji na heɓe e kabaruji ɗi jiriwa no haniri. Keɗɗanna Mamoudou Dikko, neɗɗo URD.
Mi faama ko yimɓeɓe kalnataɓe ko wonko ɓe mbawa wadde kamɓe, wonko wona golle mabɓe, sorraki golle mum goɗɗo wonto wona warde ɓilade e laamu. Ɗum fo ɓe hokkodiral hakkillaji e ley paltigal e ley kaldal woni ko mbawɗen biltide ɗum fo.
Ardiɓe fedde RPM na dontani laamu tottaɗo civil en no yawiri caggal ɗiɗo batuji leydi ndi. Keɗɗanna Abdourahmane Diakité, o neɗɗo RPM. Yo wawde hawrintinde ɓiɓɓe leydi Mali rewɓe e worɓe dow tongande nde dabareji mbawata hontinede hoore e muɗum banggal kalati allaji goɗuɗi ley leydi ndi. Ndenno yo ɗam on totte no yawiri civil en. So banggal baali halnen en pelle ONG ngaji rewɓe hono kafu eɓe dontani yo goto foof hawra dow gotum e ley ɗiɗo batuji. Yalla ɓiɓɓe leydi Mali na hewta jaam. Keɗɗanna Dambele Wulimatu Sow, kanko ardi kafu. Min pawi guike amen sanne e dow ɗiɗo joɗa haalaji ɗi. Yalla laamu hakkundejo o na laato sago men en foof, ana hani sooboy waɗe e golleji ɗi laata ɗum nokku ɗo goto foof na hawra dow gotum e dow inde leydi Mali ndi. Diƴinidi leydi Mali mbawde hinnade yirwere mayri. So banggal guɓɓe kaptoje ciniɓe talkuru jaam e dewral plateforme, ɓe holliti na gikani batu o ka wattu joni o kay fay hunde ɓe andana heƴo golleji oɗo batu. Keɗɗenna Fahag Ag Mamoud, kanko o neɗɗo plateforme.
Ɓe
andana ko heewi e dow e ɗiɗo joɗo haalaji asawere e ala kako dontanimi oɗo batu balɗe ɗiɗi fay so tawi balɗe ɗiɗɗe ne famɗi e tongande kawral banggal laamu hakkundejo laatiɗo. So sima kay nde doddi kala ngaroɓe batu o ardinde kabaru leydi Mali ndi yeeso kala koɓe gondi. Bouchra Anadif, yo neɗɗo sima. So ni oɗo batu o waɗama e ley wattangol hakkillo goto foof sikki wala kabaru muɗum nafan leydi ndi. Ana hani ɓiɓɓe leydi Mali foof worɓe e rewɓe hunca leydi ndi saabi e ley wattu tiɗɗo gonɗo e muɗum. Micitinen wiide yo huncangol hoore golleji hasidinaɗi goni gaɗetedi ñande asawere leydi ndi foof. Batu goɗɗo na sarta ñalaɗe sappo e sappo ɗi lewru septembre o waro wuro ndu bamako ɗo.